Zambamusic.com. Lipina Zambunga.
Make the beat.
Moyo wako ujue mindo ja uguo Nakupenda na kujali amini baby oh Aposikia mabaya yangu sema Kwamba na kuchiti sikupendi Nina wanawake wengi sana My sister and my brother, mom and my father.
Yeah.
I half on my better half. You are like a moon shining under the sky. Yeah, you feel pretty as let me know light. Plus, you my only one. I need no eyes.
Me, I never sent from your father. Girl, where you there?
Remember, God say, you can balance if you and I. We try together, we can fly. You want to kupenda sana. Nakusepisa mulka shwela kumana Dula tani kalikmani ya kanana Haniva honi vasili vasizana Usijutie moyo wako ujue mindo ja uguo Nakupenda na kujali amini baby oh Aposikia mabaya yangu sema Kwamba na kuchiti sikupendi Nina wanawake wengi sana Me, we never look at you, girl. I'm blinking. You always make me feel like I am overdrinking. Ubatanikale, but you still can't believe you're mine. You're the reason I'm ever smiling. When we go, I'll take you to the mountain top. When we go tonight, I'll make you feel like a queen.
Ani kwa mbobo la semata umikeni ni mwa system. Ungata batu wakari kakuliwa kuwa terena big team.
Me, I don't care, you no fear. I know you, know you. Usijutie moyo wako ujue mindo ja uguo Nakupenda na kujali, amini baby oh Aposikia mabaya yangu sema Kwamba na kuchiti, sikupendi Nina wanawake wengi sana